Madness come to body.
No way, Shabba.
Hey yo, Kenny. Nakuliza unambipu Mungu, unambipu we, unambipu Mungu hivi unakiri we, unambipu Mungu, unambipu we, unambipu Mungu hivi unakiri we. Umeacha ndoa unaenda kudanga, unambipu Mungu. Leo Simba kishoko Yanga, umeokoka unaenda kuanga. Unataka kuvuna na ujapanda, homo gali daga, autipiza baga. Ukifika mbinguni Mungu atakukata. Ukisafiri sasa kila safari laga, kama kwenu hakuna njaa unavyozimwaga. We kanisani umeacha kwenda, mabeki tatu na wapenda, upigisho bila kilemba, mwanaume kujichubua ndo unapenda. Nakuuliza unambipu Mungu, unambipu we, unambipu Mungu hivi unaakili we, unambipu Mungu, unambipu we, unambipu Mungu hivi unaakili we.
Oho Donze. Ah.
Unambipu Mungu kuipinga zaburi, kumbipu demu takura sabuni. Unaibipu ajari utamburi ya kaburi, wembipu afande wone kanimuni. Zera mavi
kauna bepu dane, nchwa na kupegea. Kauna koro dane, usebe kukua sofia.
Kama grip yane, kama movie yane. Kama usela mnyama tembo kondo kambugane.
Nakuliza unambipu Mungu, unambipu we, unambipu Mungu hivi unakili we, unambipu Mungu, unambipu we, unambipu Mungu hivi unakili we.
Aishi na saba kumina biri kwani
mi, Mr. Liza inapa.
Mini yako mbele kiwa na mwana kuronze, kuronze. Twende tuone.
Kuna katoto kadogo kanalipenda limama. Kuna katoto kadogo kanalipenda limama. Jamani ndimu changa, ndimu changa, ndimu changa, ndimu changa,
ndimu changa, ndimu changa, ndimu changa, ndimu changa. Ndimu ina wanogea.
Kumbe. Aha. Ah. Ah. Producer ni skona lana.